Yo, was that you, Sante?
Yeah, I'll sue me. Umpede me, sueno, un chelo, tu yang tanda, we. O yang tanda, we. O yang tanda, we. I'll sue me. Umpede me, sueno, un chelo, tu yang tanda, we. O yang tanda, we. Mina, na we. So fast like a ne. Oh baby, Mina, na we. So fast like a ne. Oh baby, Mina, na we. So fast like a ne. Oh baby, Mina. Oh Mina, Mina, yeah. You play me like instrumental, play with my heart too. Sengicabangela mina nomshado kasi sikhatha sekho we awini we cela uzohlala lapha kimi we uthando lakho kimi ngithi ningi we amina ngithi sengisebenzile we ngithi we amanda uyazi wena umqeda wona amandla uyazi ukufikele ngathi ngahamba otshela umamezala inkomo ikhona la yakwazini ukupheka baba mina ngintsizwa ngintsizwa yakwazi wena ukwasha we ngoba mina ngintsizwa angintsizwa we yeah awusukume umbheke emehlweni ungitshela ukuthi uyangithanda we uyangithanda we uyangithanda we awusukume umbheke emehlweni ungitshela ukuthi uyangithanda we uyangithanda we mina nawe. So fast like a oh baby, Mina, now we. So fast like a oh baby, Mina, now we. So fast like a oh baby, Mina, oh Mina, Mina, yeah. Thank you.